Takiyas alongside Eddie Kenzo.
No piece of film me quite so we come
Takiyas alongside Eddie Kenzo.
You only one and only, nobody can kiss a button. We the deep and please say I da kweno di jungle.
Acha mupenzi ni kwambie, hata kama shido sijali we. Nemwe uwa wakiti na utu wambale. Akukira kuhukiri vya vili.
Kuma kumoda kwa mkwano mkwano. Tewa kusikula ndiye siya kajualo. Umanye na kusama tuze mbamururu wali na walo.
Kukumaza chema nyimba sikwa mkwano.
Mungutima kwa nyemugumu.
Kukule mela maluti ya kulina.
Kamera kufukiri rako.
Mateza tuwewe kutuwa mulamu.
Kulava wange mchiro tulego wanja wazike za tala. Ne unyanya ziki za teyacha tiranje unge mwune saka. Kuchicho wato mwano wichi kulava wichi tuwe.
It's impossible. Aye.
Embela zesiria wawe zitu.
Shot predictable. Aye.
Wala mulunja chari kunze neka.
Shot kumpare go.
Ya ngamba chaliva we.
Love ghetto,
pasa debe ba yumba ba gamba.
Love ghetto,
kuman